Katika wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti, kichwa kinawaza napita naye vipi. Kuna muda simu zangu ashiki, namvizia vipi, na nasema simkati, labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua anatoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue anatoka na nani. Anataka kujua anatoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue anatoka na nani. Kaona nimekuwa mnyama, so analeta drama. Kaambia shoga zake tia na ugoba nitufanyie unyama. Squeezy tushajipata na hizi pesa sio za ngama. Na hizi pesa kama zangada, kisa na zimogo Tanzania ndama. Anaishia kunipeti, nauzimia mchezo. Kama nauza freshi, mimi nitafuata maelekezo. Na anajifanya kama pendi vya tezo. Nyama nyama sio mchezo. Slide, umli ni namba najipima uwezo. Toto toto, mambo safi, boko boko. Maji maji, mori wapwani, unazi nazi, aftwe washikaji. Sio kinyonge, tagi tagi, loko pari, zaibu kagi. Puye nasomeka, ismi yaki na ringagi. Wanaona mfukuzia wa mpati, sana sana wachomesha mishkaki. Yeme yake na watu kalaki, afu nasikia na lelewa na mchati. Vumbi haimjui ni msafi, shoba zimfiki ni mkati. Mimi mwenyewe ni kiremba simpati. Zisha pita ka wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti, kichwa kinawaza napita naye vipi. Kuna muda simu zangu ashiki, namvizia vipi, na nasema simkati, labda mpaka nimwambie natoka na nani. Yeah, anataka kujua anatoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue anatoka na nani. Anataka kujua anatoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue anatoka na nani.
Girl, them wanna act psychic, but it's my game and I like it. I go all day in the night shift. If you bank on me, that's a right bet. Only get wins, no L's. The other get me a Nobel. Brown in X, who I'm banging, but I told her she don't ring no bell. This pretty girl will not finesse me. Well, see, I want it, so I do it correctly. I don't really gotta beat around the bush with it. Jackpot, I just do it directly. I know you's a groupie, and you want to start to lay the pipes of space, Miss Koopy. Go zook in the pair, pair, wanna get hype. Dem anataka jua mina toka na nani. Ilan kumboka na kasi maweng deni wezi ni kosa maskani. Doni metoka nai, analia bado miuroga mashnani. Ana insist mini dogi, all men lie and I know it's just funny. Mbona siku bali that it's all about money. Mina wetu na juo unafanya kazi gani. Usijirombose idha niko maftani. I pull out the hat, utaona Bugs Bunny. Na koko nateke maze goje bas mami. Mali nimesmama ama shoga was mami. Na kakuna demini nakata na ni makose sipole basi. Wacha leo jia pak ndani.
Shepitaka wiki, mtoto ashikiki kumpata mtiti, kichwa kinawaza napita naye vipi. Kuna muda simu zangu ashiki, namvizia vipi, na nasema simkati, labda mpaka nimwambie natoka na nani. Anataka kujua natoka na nani. Ataki lolote mpaka ajue natoka na nani. Anataka kujua anatoka na nani. Natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani, natoka na nani. Anasema simkati mpaka ajue anatoka na nani.